Oh, the same time, Molly, do you have entertainment? YouTube's production, itty-quitty. Mbali mi, daru, tugu, barumbiri, ka corona. Muzigu kukuta, guli mukirume. Zivestiku z Instagram, zimo, no one has you liking. Dimuzi muka fizi, muziki kukuta. Bitagiri kuli sonda, bakumu bendiro waru. Mbalimu, mbalimu, mbalimu ziki. Wegonze, awakuba, rufutela kwa inasa. Mezi, guli kutatio. Wakabia wenywera. Tandiki butandiki, kutoko tanka helikopita. Di level gindi, manzi nyakashap. Kuteka na kuwai, ndi kufomu. Gukora vyanga. Oh, mbalimu, mbalimu, mbalimu. Yo, kamera ziloho, ziku nkwata. Zisita, washo. Kora maure, bitara vya kamera biku nkwata. Malik the baddest, John. Mbalimu, 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 yeah.